Yeah. The real boy. Say, again. You know my way. Check. Wana shindo kini yono wana shtuka wana liwa nini mkali mpaka na mwaga kasuka mwaga kakasuntra niko mbele sana mpaka veri wana yugopa yani na kuja tena mini mkali zaidi waka na ukinyo na mapawa yani mi chaka chaka suna juwa harmful jiaria taka taka siwezi taka hapa niko mai aluni so adapter yao niteli kizo siwezi tena choka niko mbele sana haudia ugopa niko na mani mingi yani natapika suna njua mini flyers ajuna na waka way get away your boy boy get me missed and you can't stop for rap when you not take a vichwa and you walk away that I'm waga to super and I'm very very niko hivi to kupicha yeah kama ni rap sema ni kuitie mpango hapa niko na wanangu chamalangu rap sema ni kuitie mpango hapa niko na wanangu chamalangu kare rap hapa niko kuitie mpango ni kuitie ya bad na chamalangu gam 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 netwa likizo kinisikia mina flow basi hakuna miguzo yani na rap sana mina changanya kabisa sunanjua mini mkali mpaka na maliza picha gem 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 niko so adapter yo my way bado ninashika netwa diaria na bado mini tika nikianza ku flow wengi wao wanajaza speaker bounce and come and it feels a heat mini mkali mpaka na mazi inaina hii kama unajua basi mini mia kuna vitu vengine basi ninafikia okay toa ndoz toa gorda kila manigas wakone weni better nakaa ujajua mini mkali zaidi yako natokea mbali na huku kwetu ni shiri oye nikupe my love niko na majita huku kuna pay love toa nikupe my love kama unatakujua hapa mbili jina bafe toa nikupe my love hapa na majita yani tunashow love toa nikupe my love meme samia niko mbele si unajua eh bado bado wananiulizia yani na koma kwa ino game disappear ho hawezi kwenda na mic wendi mia nikikupaisha juu lazima utabembe yo nakuja tena bado sijachoka mwendo tu wa juu hamuona kinachoka wananjua mimi sijajipa likizo deli na chanya hip hop shabi gumzo mimi narudi tena game lina itomia niko fresh nikimbia we disappear wezi niona mimi niko mbele sani mia alafu niko juu yani hero jania wewe utakujua kama mimi natisha waga I'm full jeri ya motherfucker baga juna takataka hauna taka choka choka niko mbele sana yani ni ja haujani ogopa yeah mimi ndo inaitwa mia hapa kimekuwa yeah kama unataka kujua choo masema utaniita niko na wanangu maguna Abdul wanajua mimi mkali baka sina kifuni na chana sana hip hop yani sema nzuri oya kauna chaku juu amina rap niko mbele sana nigga I'm never got chena we wezi kunyecha lap niko mbele mbele mina pasua bado so yeah nigga we wezi niona mia niko mbele sana yani mina tishia yo my way naitwa Mr. Mia nite Mr. Mia nite Mr. Mia I'm in there yeah really boy game limit to mastered.